utali ngini kalonku uthando 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 mina ngangintando utali ngini kalonku uthando 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 ngangintando utali ngini kayonke imfuto mani uthando uthando ngangintando utali ngini kasonke isineke sami uthando uthando ngangimthanda utali ngimnika yonke imfudumalo nothando nothando nemfudumalo ngangimthanda utali nje ngimnika lonke uthando 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 ngangimthanda ulove wami ngimnika yonke imfudumalo nothando nothando awubanga nami ngangingazi umuntu engangimthanda kanje kanti khonishe ende selimphathaphatha njengami wonami ngangingazi umuntu engangimthanda kanje kanti khonindoda esimphathaphatha njengami bandla nami ngangingazi umuntu engangimthanda kanje kanti khonishe ende selimphathaphatha njengami awudali yoqoqosha uyoqoqosha dali yoqoqosha unyalile ngemizwa yami dali yoqoqosha yoqoqosha dali yoqoqosha unyalile ngemizwa yami awunami ngangingazi ukuthi ngoba ngangithanda kanje kanti khonindoda esiphathaphatha njengami ngangimthanda utali ngimni kalonke uthando 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 mina ngangimthanda ulove ngimni kalonke uthando 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 ngangimthanda baby ngimni kalonke uthando 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 ngangimthanda baby ngimni kalonke uthando 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 mina ngangimthanda utali wami ngimni kayonke imfuto malo uthando uthando ngangimthanda ulove ngimnika yonke imfuto malo.